is from Bolshawi Beats.
He babu rahda alda hufnan ta samanta Hanki ya daqan kaaga hablaha kahina sa He babu rahda alda hufnan ta samanta Hanki ya daqan kaaga hablaha kahina sa Habkaaga daqaqda hubi galla biskaaga Hishod huwanan ta'adha uhorreya Habkaaga daqaqda hubi galla biskaaga Hishod huwanan ta'adha uhorreya Iba aqur hda'adha hufnan ta'samanta Hankiya daqankaaga hablaha kahinasa Iba aqur hda'adha hufnan ta'samanta Hankiya daqankaaga hablaha kahinasa Habka aadur daqaqda hugiya labiskaaga Hishod huwanan ta'adha uhorreya Habkaadu daqaqda hugi yolla biskaaga Hishod huwanan ta'adha uhorreya Intaan ku hilmaamo, ohoho ku hilmaamo Hawenka geyigena, ahaha geyigena Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo intaan ku hilmaamo oh ku hilmaamo Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo Halo dad tira hada hiiga chamanaya Hawrata boganay qalbiga holcinaya Halo dad tira hada hiiga chamanaya Hawrata boganay qalbiga holcinaya Habanka badankiisa inta kugu hadlayo Hadana di horjog murdaba ladimayo Habanka badankiisa inta kugu hadlayo Hadana di horjogin hurdab ladimayo Helo dad tira hada hiiga ufuselay Hawrata boganaya qalbigay holaya Helo dad tira hada hiiga ufuselay Hawrata boganaya qalbigay holaya Habanka badankiisa inta kugu hadlayo Hadana di horjogin hurdab ladimayo Habanka badankiisa inta kugu hadlayo Hadana di horjogin hurdab ladimayo Intaan ku hilmaamo ohoho ku hilmaamo Hawenka geyigena ahaha geyigena Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo Intaan ku hilmaamo ohoho ku hilmaamo Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo Intaan ku hilmaamo ohoho ku hilmaamo Hawenka geyigena ahaha geyigena Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo Intaan ku hilmaamo ohoho ku hilmaamo Ibaq kuma sisto halkaaga digi maayo